فرحان وويل كو يلباتن جرا إنك سو وكا قلن جبي دوكسيغ سارة هادانا ما أوسن هلين درجة سارة ATR سكوركا وكو هموينا هميغا إنو فارح شاقه هلو أو آدو هو سي أوغيد أيو مالين تي كودا ميستا هردو هبين كينا وريكي عويس ساحيب كي أيا هبين كحيي أو جي أقل كدب فارح أصحاب تي سي أيوكو قلقاليي إن أو تجابيو دراغ لو يقان آيس آيس كو وامان دوريه أو دريرو من ماهان وح آيس كريم كل عنا ماها ودروغ فارح وحو نقضي مد مرول با استعماله دراغاس أو قبطيما aan waalidkiisi ayaa ogaaday arimaha uu inankoodu sameynayo waxayna u tageen wadaad sheekh ah waydiyeena in uu la taliyo dibkan oo kale ma mid joogta ahba haday jawaabtu haa tahay mujtamaacnu ma leeyahay siyaabo wax looga qabto arimahan oo kale muxuu farxaan sameyn kari lahaa oo xaaladiisa wax ka bedeli lahayd maxaa u maleysiin inay yihiin halka dhibaatooyin kaan maxay tahay waxyaalaha abuuro
waa caqabad marba taagan problem solving skills inaad leedahay ugu yaraan ama haddaadan xitaa aadan lahayn you have to know meesha aad mataqaana aad karaadin lahayd marka hadda wiilkan koobilaatan jirka ah ee aytarkii loo baahnaa aan keenin it's not the end of the world macnaha waa in waalidku diyaar u yahay from here xagan ugu gudubnaa haduu sakeenay aytarka loo baahnaa not necessarily inuu muhu mataqaanaa wada lawyer iyo medicine iyo pilot inay wada noqdaan every aspect of waa loo baahan yahay professional baa loo baahan yahay balaama haddii la waayo meelba laguma noolaanhayo electrician haddii la waayo laguma noolaanhayo marka iskoolkii loo baahnaa hadduusan ilmahan uu sakeenin waa inuu waalidku marka hore uu prepared u yahay from here where to move maxaan qabanaa taa waa mid meesha ku jirta meesha qabanitaas waxaa dhacday inuu ilmihi u gudbay drugs iyo wax lamid ah drugs hadduu ilmihi u gudbay haddana iyadana still the problem solving skill kiba haddana inta taagan yaan xageen aadnaa yaan wax weydiinaa addict buu noqday addict is an issue that u baahan professional advice in dad waxaan xallin kara u baahan innagana ka soomaali ahaan waxaa dhaqamadeena ka mid ah inuu qofku isagu self treatment isku sameeyo isagu isdaaweeyaba ilmuhu hadduu keeni waayo iskoolka loo baahnaa professional haloo gudbo maxaa la dhihi jiray muxuu kaloo qaban karaa hadduu addicti waxaa u gudbayna ciddii daaweyn lahayd hala raadiyo intaasaan ku soo koobi lahaa
the problem is the fact that we're looking at what after he sees his score the problem so I feel is that the parents need to sit down with the child before the ATARs before everything and talk to them about all the different pathways that are available to them. So people are different. No, not everybody's book smart. People are more active and able to work better with their hands. Not everybody's the same. But I feel as though there's a lot of emphasis put on the ATAR score, and our parents just take that on, and they're like, okay, 99.95, but we need to look at other alternative pathways. You know, VCAL, you know, but we need to understand what VCAL is. VCAL is another, like, alternative pathway for ilmaha, you know. Ayiku caawina, it's not putting them down, it's not only for dumb people, it's just for individuals that are better at another field of work. And I feel as though we need to just let them know that it's okay to do VCAL. Just do whatever you love and are passionate about, but just do something and choose a pathway that you enjoy, and later on we'll get you somewhere, inshallah. Jazakallah khair. Oh, you want to add something?
And I think it's really important that parents actually play a role in the child's education. Like, if you want your child to get a good ATAR, equip them with the tools required. Grab them extra tutoring. Like, don't be surprised when your kid gets a low ATAR. If you did not even, where were you when they were going through BCE? How did you help them? You know what I mean? So let's give them the resources, equip them with the right education that they need in order to then get those results that they require. And ultimately, it comes down to communication. If you form good communications with your parents, then you can have, you can lean on them for support, and then you can build from there. Then you have a proper support network, and then it's grounds for improvement.
Qofku yey noqonin markii uu keeni waay wixii laga rabay yeen anagana yaan hoos u dhigin aanan dhin sidee gabadha walaashayn ay sheegayso hadii wixii laga rabay keenay waay waa ku dhamaatay maartay khair beela tahay aanan dhihin ee aan dhahno war meeshan ka bax maartay albaabkan kale gal inta gal maartay aan saas aan maartay gacan ku siino taas waa arintaas tan oo maartay daraaga uu ku dhex jirana arin sheekh ma aha sheekh maartay shaqo kuma laha wuxuu u baahan yahay qadad professional in la raadiyo
waqtiga anaga aan macnaha ilmihii ugu horeysay noo koray waddankaan ayto waxaan xasuustaa taleefanka maalinta la soo daayay ee square-ka the whole community calls you halka cunugaaga muxuu helay he's all right imisuu helay he's okay he's going to be all right jaamacaddu helaya it's a community waxa waaye maxaa la dhahaa ishe the whole news had to go through the community hadda waxaas lama joogo waa la soo dhaafay dadku waxbay barteen hooyooyinka waxbay barteen xataa waxaa la bartay in bathway kala jiro waaga hore lama aqoonin hadduu cunugu ay taarka keeni waayo waxay noqon jirtay cunugaas drop aad inuu noqdo hadda wixii waa la soo dhaafay laakiin weli waxaa loo baahan yahay education weli loo baahan yahay weld weli waxaa looga baahan yahay inay arrintan bartaan arrinta kale oo ah maxaa la dhahaa ii sheega ilmuhu markuu drop aad noqdo it leads to other things marka haddii hooyada aysan aqoonin sciencekaas haddaysan aqoonin iyadan dhibaato kale leeda waxaa umalaynaa gabar hadda social worker this is very close to my heart as I'm a social worker marka we have social workers we have youth workers mafahanta male and female sidii hore lama aha waa maasha allah waa la dhaqan yahay waagi hore tole oo ay noqonaysa inaa qof adiga diintaadi dhaqankaaga haysanin aada u raadsato talo waa la soo dhaafay somali social workers will have the knowledge also she will understand the background she'll understand wixii cunugaas uu haysto guriga waxa ka jira communityga waxa ka jira marka let's use that utilize that laakiin realityga waxay tahay aan baranno sida cabdinuur sheegay aan baranno in ilmaha sida loogu koriyo waddankan parenting in this culture aan baranno
caseskan horta sida loo soo diyaariyay waxaa moodaa dadkii loo diyaariyey inay dhagaystaan ama ay ka munaaqashoodaan majoritigooda inaysan joogin waxaa loo baahnaa bulshada inteeda kaleeto haddaan dib u fiirno inta meesha fadhida howlkan hadda boqolkiiba 90 waxaan dhihi karaa dadka fadhi waa 25 iyo wixii ka yar waxayna qusaysaa arrintan oo kaleeto waalidiinta in loo sheego lagala hadlo dhibaatada jirta iyo siday wax uga qaban lahaayeen markaas lala darso waalidiinta inta meesha fadhidana way ku yartaa abaaye maliyun siday u sheegtayba ilmuhu marka ay maxaan ku yihahdaa iskuulka dhammaynahayaan hadda vehicle-ka oo kaleeto programkiisa markii laga hadlay inta iskuulaadka la socoto waa ogtihiin yeerteen ilmuhu markuu gaaro bathwayga u furan oo vehicle uu aadi karaa laakiinse waalidkii hadduusan ka warqabin ama waxaanaan loo sheegin si uu aadi karaa ama u jahayn kara malahan marka anugu waxaan dhihi lahaa kolley fadhiyada noocaan oo kaleeto la qabanaya ha la badiyo ha loo yeero waalidiinta waayo xanuunka marka ugu horeeya iyagu taabanayaa tan ilmihii iskoorkiisa yaraa iceka uu gudbay inuu addicted ku noqdo waalidkii ma yaqaano waxaan inuu ice yahay in kaleeto guriga uu joogaa dad uu kala tashaday dad wax kaleeto ma hayo communitygan majoritygan waxaan iraahnaa qof haddii wax ku dhaco waa qarsadaa qofka kaleeto ma sheego wuxuu leeyahay barita suuqa lagaala hadlaya laakiinse in loo sheego dhibaatada maanta ku saameysay dad kale u gudbi karaan laakiin haddii adiga lagaa qabto ama dadka kaleeto aad intaad la fadhiisatid oo dhibkan ay hayaa tiraahdid arrintii maxaan ku yirahdaa support badana community dhexdiis ka helaysaa meeshii markaasi supportkaasi lagaaga raadin lahaa xataa haddiise communityga aysan aqoonin maxaan ku yirahdaa waddanka aan joogno wax badanoo laga faa'iidaysan karaa jira dadkii aqoon la-aan inoo geynaysa waalidkiina inuu markaasi wixiisa dib u qarsado ilaa hadhow explosion wixii intay ka noqdaanu yiraahdo waxaan wax ka qaban kara ma laha waxaan jeclaan lahaa marka arrintan in dib loogu celiyo dadka fadhigan soo qaban qaabiyey muhiimaddana la saaro marka waalidiin badan sidii intii loogu yeeri lahaa waxaan lala qaybsado